say, Jiwe Halitani Shinda. Jiwe Halitani Shinda. Amen. Amen. Put your hands together. Shangwe na bigele gele kwa Yesu.
Greatly to be praised, God, you are awesome. You are awesome, mighty to say. Greatly to be praised, God, you are awesome. You are God, you are great.
God, you are great. Greatly to be praised, God, you are awesome.
You are awesome, you are mighty, awesome. To
mighty to say. Greatly to be praised,
God, you are awesome.
God, you are awesome. You are
God,
awesome.
You are great.
we fight. This is how we win our battles. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Come on, put your hands together with me. Come on.
Sitamuonea haya huyu Yesu wangu. Anipenda nami nampenda. Sitamuonea haya huyu Yesu wangu. Anipenda nami nampenda. Yesu kanie nami twende. Machozi yangu kayafuta, mizigo niliyo ibeba kanitua. Yesu kwanie nami, msaada wa karibu, rafiki aliye majibu. Yesu we mwaminifu kila siku, kwanie nami. Nilipoteseka dhambini kanihurumia, kashuka toka mbinguni kaja kanihudumia, kanitoa mavumbini, kaniketisha. Yesu we nampenda.
Okay, you happy? Twende, twende, twende. Yeah, a one, a two.
utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako Mungu wangu. Utukufu ni zako we Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako Mungu wangu. Sifa zako we Baba Sabumba. Sifa zako we Baba Sabumba. Sifa zako we Baba Sabumba. Sifa zako we.
Temuka, 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 temuka.
This is how we win.